menshi cyane mbe musore we
musore we musore we
gusaba inkwano nyinshi bikagorana kuri gatinya kubayo mbe data Sakuri tunga jawe, sugu sesa yo
Sugu sesa, sugu sesa
Kamba ikanzu yera, kwa mkoga funda Kikubu zeku wakayo, kushinguru go kwawe Kushinga shinguru go kwawe
Urawanzu se, takukira kawa
Kugitambo mu bantu bakakumbira sigikenye cyangwa imyaka oya namba yo